take on this one. Penzi isi anaso chengine na kueleza. Tumetoka mbali na roi na nyuma na kueleza. Umekimbia kwangu pengine umeniweza. Umekwenda mbali kwa mtu mwingine. Oh yeah yeah. Umenipatia majera, umeniacha kisela. Naisi kama mkojela na makoko na gumbania. Moyo unaumana ndani, mwingine sitamani. Nipo tukitandani, hali yangu tabani. Go go go, go go go, go go. Kamwe sito kusahau, wewe ndo umenikomaza. Go go go, go go go, go go. Najaribu kusahau, ila ndoto zinanikumbaza. Moyo wangu haupendi tena, umebaki kutamani. Moyo wangu shafunga tena, hakuna jambo geni. Kwa kweli siwezi kukunyenyekea. Na usizani ukirudi kwangu mimi nitakuchekea. Kwanza we kitonga mala mpaka, upo kila chaka unavyowafuata. Mara ima mara mchata, wote unataka unavyowafuata. Moyo unaumana ndani, mwingine sitamani. Nipo tukitandani, hali yangu tabani. Go go go, go go go, go go. Kamwe sito kusahau, wewe ndo umenikomaza. Go go go, go go go, go go. Najaribu kusahau, ila ndoto zinanikumbaza. Koko koko koko, najaribu kusahau, ila ndoto zinanikumbaza. Koko 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 koko. Kamwe sitokusahau, wewe ndo umenikumbaza.